International. On the beat.
Dance music.
It's up. Bomans in it just a dance. Freeza, Eo Kreje, Nick Wong.
Stack same came for sure for life. I got his own in.
Mr. Ato MJ, Kreje, another friend, ba. Dabasam Kwabati,
ba. Mr. JBZ, aka Neo Fuezirimba. Chindan Twitches, Chindan Kwabur.
When the matter that the Zungu look at what you're living, give him a business. Kuchanam Dara Chalinda, Umka Kraiche. Ba, oh, Nariam Bakali. Chindan Twitches, Chindan Kwabur.
One. Daka hila gujoma Jati ndi sambare mapopwe muri vingi
Wani pandi napasa usuro
chana jira lila
Babanda
Mene mutinja
Baba
Waya wali wakwenda
Chujo
Zeti Wenda Waya wali wakwenda
Pandi mani napasa usani Kelelebo
Daka hila gujoma Jati ndi sambare mapopwe muri vingi
Jati
Ndeyo chana jira lila Mene mutinja Waya wali wakwenda
Wenda, Wenda, Wenda,
Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda, Wenda,
Hela digitala
tawa
Hela denda utawa Tisa likwele gatawa
Pepe Musa Wagabola kuhopanga business Wagumana malive ne bitiris Solutioni kumunzi kutuma bofoni Vasambale gombe Gambo mutoro poza uchatombe
Tenisoni tekutuma bofoni Lepa yabo yose tesigi Last team mele jisoma singi
Tisite kutano
Let's help the man need some help. We need to huddle hop up in the jail. JPZ can help me help my brain. We in the zone, we need help things done. We cannot change this shit, got hot. We got harder, we get hard, we need hot. It's just getting you hard in this life.
Eyo JPZ mucha ukupatuso. Alumutuse yoni kwa sinatuso. Cause aluzivi ya kalutusa kamuso. Though I peki mawani alufisa kapensu. Fasi se utoko alumungolele kangolo. Habana kuyo sepa kambola kambulo. Mboni wena kreje oke ono vanga ningana. Cause favo kanyandisa kwa mahae kwa kivana.
Mama Chila lila muli vingi mdiala venye limposi. Veni mtuwa mama kajari kwa seven siso. Ulenda utino mdala kwinga kumunzi. Onse mali mdala nyolo loba mbala wafana
ish. Daka hila gujoma Jati ndi sambare mapopwe muli vingi.
Bani bani na masa usani.
Uyo chana jira lila.
Baba na
Nene mutinta.
Baba
waya wali wakwenda.
Chujo
Wenda, wenda, baya wali wa wenda.
Sambali la basa usasa,
gelelema. Daka hila gujoma, datuli sambale mapopwe muri vingi. Nayo chana jila lila, pene mutinta. Baya wali wa wenda. Baya wali wa wenda. Wenda, wenda,
wenda. Mr. Musambalika,
Juan Bruno.
Alada levo wa iterela. Hatwende. Take a song and be Kreje That happened Mr. Mwinga, I see you. Hey way. Another Mwinga.
Mr. Mungala.
See you.
Shot.
Another level. Hena my chere la niye.
Mungwe sogo.
Great day.
And when.
Aba banyala tiyo mpula gale.
Remember, we got it from ZRantMusic.com.